mwanza konisha penda. Oh, sijene cha nitavunda. Oh, champagne yo babe, champagne yo. Oh, my line yo, my line yo. Sijuki niacha ntacheka na nani, na nani. We shingoni kwa nguwe kidani, kidani. Najisi uzima, siniponyoke maishani. Inisha kita mazima, baby, usinizuge jamani. Mama sita, kwako nisharidhika.
The 3D's Tommy Rhymes, baby. With my girl, with my girl. Wendell.